Happiness Channel. Play the music.
Exclusive from zhitspromos.com.
Easy on a farm.
So easy na lila po maezi. Na yewe itaimu na unonga popo kupeza. Ilavu na pasa po varo. It could have been sweet memories. See story no. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda enzo badwa na zina yako pacharo. It could have been better.
Yeah. Imagine to skip even your first heartbreak. Sembe pano city vizi wafama heartbreaks. Ngati kunali mwana abadwa alila zina ya okondedwa waje. Zinga bangise sense. Imagine kusa menyana chifuwa josa ziwana. Imagine kusa kaniwa chifuwa sino kongola. Imagine kusa ima mjila kutaya ntawi ofuna mtu. Mene suza kala na entawi. Kupanga malonjezo mene simubwila. Muli mchikondi koma iye achitinga. Kupanga ma effort magani soya chikwati kansi iye agani zila kukuyuzinga. Panotu sindiziwa zona. Kukonda mtu mosa ziwa. Sazi wika mene ndiri na engatindiwa zona.
Zime so uzi nalila po maezi. Na yewe itaimu na unonga popo kupeza. Ilavu na pasa po varo. It could have been sweet memories. See story no. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda izo badwa na zina yako pacharo. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda izo badwa na zina yako pacharo.
Ndika kumbukila, misozi zinatika. Mutima na ngamba, mutima ndina menda. Anawono nganso. Ndika kumbukila, mutima umawawa. Popeza okukonda, ndikupita mosa pita. Kufuna osafuna. Sometimes unga menga diwa konde duatu. Mosa ziwa gansubunzila mogonde lati. Munga denge nkazi ya menesa yenela. Chifu watofela nkobe basi mwa watilanda. I wish kuna libe ndi ex wanga tinasiana. Anani basa jega mwanda kwenze kutala. Pano nienda na winango. Anivesa ule sindifuna so winango.
Zimi so uzi nalila po maezi.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Na yewe itaimu na unonga popo kupeza. Ilavu na pasa po varo. It could have been sweet memories. See story no. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda izo badwa na zina yako pacharo. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda izo badwa na zina yako pacharo. It could have been better. It could have been better. Ngati huku konda izo badwa na zina yako pacharo.
Drop the rhythm there. Boom.